Let's go. I want to take it there. Sasala, Tomo, no tuya, so come, mama. Oh, Buena, but to Yena, to Gulungu, look, and know what's the young Sasala, Tomo, no tuya, so come, mama. Oh, Buena, but to Yena, Toba, to pay to my dear, to Kalala.
Ngobuyena
akekho omunye umuntu ozokutshela ngekusasa lakho. UNkulunkulu kuphela. And your hard work. Sebenza kanzima. Yinto ezalo impumelelo. Abanomona ubayekele.
Focus on your dream, focus on your life, focus on changing a situation there at home for your family.
Ngitunkulunkulu kuphela waziyo ngekusasa la. Thomunyo tuya zuqamba ma. Ngobuye na. Ngobuye na. Ngitunkulunkulu kuphela waziyo ngekusasa la. Thomunyo tuya zuqamba ma. Ngobuye na. Ngobuye na.
Let's go.